Yesu Kristo Omunazaresi yeebazibwe nnyo abooluganda mu Yesu Kristo Omunazaresi era amanyiddwa nga Yahushua Hamashiach. Nze Sister Mirembe wano leero ku Friday 22nd March 2024 ku kalenda y'Abaruumi ne ku kalenda ya Katonda ey'Abebulaniya. Leero ennaku z'omwezi nga enjuba tennaba kugwa 12 mu mwezi gwa Adda ogwokubiri. Haleluya, Adda 2. Kakati odi eno ngikola mu bwangu mu Luganda. Munsonyiwe, sobodde kusomesa ku bya Esther, ekitabo kya Esther mu Luganda. Abanyi Uganda New Revival, munsonyiwe. Njagadde nnyo okola audios mu Luganda, mbe nga nsobola okugabanako nammwe n'okuba nga mbawaliriza okusiiba wiiki eno, musobole okuba nga mulwanyisa omulabe mu ngeri zaateeseteese okutulwanyisa, naddala enkya ku lunaku lwa 13 Adda 2. So olunaku lw'13 olwo lukulu nnyo okuba nti nno tubeera mu kusiiba ne mu kusaba, tube nga tuliba tukugamba tukuuma, tubeera abakuumi, tubeera ng'abakuumi abasirikale abateebaka. Tulina Katonda omukuumi waffe ateebaka era tasumagira nga Ezabuli 12:1 bwetugamba, naye naffe atuwadde obusobozi obw'okusobola okuyimirira mu kusaba ne mu kusiiba nga tulwana, kagamba nti tulwanyisa ye naye nga tulwana naye, nga ye atuyimiriddemu ng'akozesa emibiri gyaffe okulwanyisa omulabe. Haleluya, haleluya. Kakati mbadde njagala mbawalirize, bwe mbadde nsaba mu audio gye mbadde nkola gye nnaakamaliriza kati ey'omu Luzungu, mbadde mpulira okuwalirizibwa muli mu nda yange nga Mukama ngamba njagala okole audio mu Luganda ng'owaliriza Abannayuganda okusula ekiro kya leero nga basaba. Ekiro ekigenda okukeesa enkya Saturday, Mukama ayagala tusule nga tusaba, tukole night vigil. Why? Kubanga it is the 13th of Adda Bet oba Adda 2, lwe lunaku lwa 13 mu mwezi ogw'Ebulaniya gwe bayita Adda 2. Nga bwe mbagambye, olunaku lw'13 lukulu kubanga lwe lunaku Abayudaaya Abaisirayeri bwe baalina okulwanyisa abalabe baabwe mu nsi yonna. Olw'ekyo Hamaani kye yali awandiise etteeka lye yali ayisiza nga agamba abantu bonna mu nsi yonna bayimuke balwanyise Abayudaaya babatte, naye Katonda n'atulwanirira ng'akozesa Esther, Hadasa ne Modekai n'asobozesa okuwa feva eri ffe ne Esther ne Modekai kabaka eyali atudde ku ntebe gwe bayita Akashverosh. Eryo lye linnya lye eriri original, lwakuba abalala bamuyita Ahasueras oba Xerxes, that is fine as well. Kati abantu abo kabaka oyo n'akyusa etteeka na teyali kyusa, yali tasobola dikyusa kubanga kabaka kasita signing ekintu kiba kiri sealed. Kale kye yakola, yawa empowerment, yawa Abayudaaya oba Abaisraeli obusobozi obw'okulwanyisa abalabe baabwe bonna mu nsi yonna, bawangule era Katonda n'abawa obuwanguzi ku lunaku lw'13. Kiwandikibwa mu kitabo kya Esther, ngenda kukisomesaako mu ngeri gye nsobola kubanga obudde bumpeddeko ate ebyokusomesa bingi. Kale it's been a busy week, ngezaako kye nsobola, naye nga njagadde mbawalirize musiibe musabe ku lunaku luno lw'13. Manyi nti lwa ssabbiiti kubanga lugudde ku Saturday, lwa ssabbiiti ate tuli supposed kubeera mu focus ku kitabo kya Leviticus chapter 1 to 5 naye tugezi tusule ekiro kino nga tusaba nga tuyitira mu kitabo kya Esther nga tukozesa okubala 23:23 tukozesa Zabuli 6:8 nga tukozesa Zabuli 9:1 nga tukozesa Zabuli Zaburi 34:5, 18, 10:18. Zaburi nyingi zetusobola okukozesa okulwanyisa omulabe ne Isaya nya sara Isaya 5:4. So twetaaga okusula nga tusaba ekiro kino kubanga twetaaga Katonda atulwanire buli hamani buli Hamani, buli Hitler, buli Hamas alina plani yonna ey'okutumalawo nga bo basazeewo nti omwaka guno ffe tulina okufa, bo be bajja okutureplace nga be bajja okufa mu kifo kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo, oba be baba bagambye nti bagenda tukuba obusaale mbuno ffe tulwale oba tubeere bubi nnyo, bo obusale bujja kutwekyusa bukube bo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, amiina. Njagala mukitegere nti bwe mbadde nsaba leero okuva ku makya oba kangambe kale emisana, okuva lwena mbadde ngezaako kukola audio okuva ku makya neesisobodde naye mbadde ndi awo ntudde ndaba obusaale bungi ne mu kusaba kati era Mukama akikomezzaawo nga ndaba obusaale bungi obusaale bungi obusaale bungi obusaale bungi bwe bagenze nga ba releasing mu atmosphere. Njagala mujjukire nti abalogo n'abasamize leero tebagenda kusula nga beebase. First of all, today is Friday. Bakolerako obusamize bwabwe buli Friday nga bagezaako okusamira abantu bambale beyongere okwambala jiini ne bagezaako n'okusamira abantu baleme kutegeera sabbiiti n'okugikuza sabbiiti Saturday, buli Saturday from sunset Friday okuva enjuba lwegwa ku Friday okutuusa enjuba lwegwa ku Saturday ebeera sabbiiti buli wiiki. Kale Stanley akolerako nnyo obusamize ku Friday, buli Friday whether we know it or not, ate kubanga Friday night is a Sabbath, it's a great time to pray or connecting bulungi n'eggulu kubanga n'eggulu nalyo liri mu kusino ku yenkyogere ntya okuba nti bakuza sabbiiti. Kale mbadde njagala kubawaliriza mufube nnyo musabe, nanjagadde okuarranging a Zoom meeting oba some kind of prayer meeting but I don't know, naye nga okusaba kwo kwetaagisa ekiro kino kubanga Hamani, Hitler ne Hamas bateeseteese bingi, emyoyo egyo girina abantu begikozesa kuno ku nsi okutulwanyisa, bagenze bakuba obusaale bungi nnyo obedda mbulaba nga bubuuka mu bbanga bungi 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 ate bwonna bujja n'ebintu eby'enjawulo. Kale twetaaga okuyingira mu lutalo tutandike okulwana kaakano nga tulwanyisa obusaale obwo, obusaale obwo tetubuzaayo gye babukubye okuva naye nga tugamba nti bu backfiring mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, amiina. Mukama yangamba nti tetugamba busaale obwo kuddayo, ekyo kintu yakinsomesa some months back, yagamba nti nno ye tumusabe abukoze ki abwoke oba abutabuletabule oba kale tugambe backfire buleme kututuukako mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, amiina. Naye nga tobuzzaayo gye buvudde kubanga bw'obuzzaayo ate bayinza obukomyawo in a worse manner, bw'atyo Mukama bwe yanjigiriza recently. So twetaaga okuyimuka tusabe, pray against evil arrows, against evil arrows. Those arrows are coming with all kinds of attacks, all kinds of things, sickness, death, simanyi, a delay in promotion, delay in rising, they are coming with stagnancy, they are coming with all kinds of things. Kale banange tuyimuke tulwane ekiro kino tetusaagana kusaba. Mukama andaze ayagala mbawalirize muyimuke musabe awatali kusaaga mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, Amiina, amiina. Tukose ekitabo kya Esita nga tusaba n'awalala wonna Katonda waba atulungamizza nga bwe tusaba, kuba abeera ayogera naffe bwe tusabira mu mwoyo, naddala bwe tusabira in the spirit, bwe tusabira mu mwoyo ne mu mazima, nga Bayibuli bwetugamba ayogera naffe nga bwe tusaba, kuba abeera atwogereramu. Kale ne tuwulira eddoboozi lye ne tuba nga tusobola okugoberera ye ky'ayagala tukole. Kale ankome wano, mubeere bulungi. Katonda abeere nammwe mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Amiina, amiina. Shalom, shalom.